gavumenti itaddewo obukwakulizo obugenda okugobererwa okutangira okusaasaana kw'ekirwadde eky'Ebola ekyabaalusewo ku muliraano mu ggwanga la Democratic Republic of Congo. Mu bukwakulizo buno omuwendo gw'abantu abalina okwetaba ku mikolo emikulu egya Paalamenti naddala omukulembeze w'eggwanga gy'agenda okubeerako gusaliddwa era abamu basabiddwa ebinaabigenda mu maaso okubigoberera ku TV awamu n'okubiwulira ku laadiyo. Olunaku lw'eggulo minisitule y'ebyobulamu yalangiridde kalantiini ku mirimu egiwerako okuli entambula y'ennyonyi okuva e Uganda okwolekera DR Congo n'okuva e DR Congo okujja mu Uganda obutale bw'omubuulo bwonna ku nsalo ya Uganda ne DR Congo bwayimiriziddwa saako abantu okukozesa bupanya okuva e Uganda okwesogga e Congo nga byonna bigendereddemu okukendeeza n'okutangira ensaasaanya y'Ebola era nga bayimiriziddwa okumala ssabbiiti nnya. Paalamenti mu bukwakulizo buno nayo kwesinzidde okulangirira obukwakulizo ku mikolo gyeteekateeka egigenda okwetabwako omukulembeze w'eggwanga. Obukwakulizo buno bwakutandika n'omukolo gwa ssabbiiti ejja ogw'okulonda sipiika wa Paalamenti n'omumyuka we nga guno bannamawulire aba leediyo n'emikutu gimugattabantu si baakukkirizibwa kugwetabako. Bannamawulire abatonotono okuli ab'empapula z'amawulire ne TV beebuka abasunsuddwa okwetaba ku mukolo ogwo ogugenda okubeera ku kisaawe kya meefuga e Kololo. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa kalani wa Paalamenti Adolf Mesigye kinnyonnyodde nti ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogujja omukulembeze w'eggwanga waakwogerako eri eggwanga mu kwogerako okutongole okumanyiddwa nga State of the National Address okuggulawo omwaka gwa Paalamenti omujja n'okutegeeza ssaako okubuulira bannansi embeera nga bweyimiridde mu ggwanga. Ku mukolo ogwo ababaka ba Paalamenti ey'12 n'abakozi ba Paalamenti abatono ddala beebuka abajja okukkirizibwayo abagenyi abalala abaali baayitibwa okwetaba ku mukolo ogwo ensonga babasabye bazigoberere ku TV n'emikutu gya Paalamenti okwewala okusaasaana kw'ekirwadde eky'Ebola. Mu mbeera y'emu mu mwezi gwe gumu ogw'omukaaga omukulembeze w'eggwanga waakusomerwa embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026/2027 nayo nga kisuubirwa nti abagenda okwetaba ku mukolo ogwo baakubeera batono ddala.